We're sorry, the number you have dialed is not in service at this time.
Bazenga. Staki mami skol bana. Tazima simu ndo sipige pige sana. Tazima simu ndo sipige pige sana.
Mavo on the beat.
Si uongo napenda wasichana. Niko lojo na bibi ni wa Alan. Ni mori after this ni lawama. Na staki mami skol bana. Tazima simu ndo sipige pige sana. Tazima simu ndo sipige pige sana. Na staki mami skol bana. Tazima simu ndo sipige pige sana. Simu flight mode siko. Patana na msupa kukwa inbox. Acha sema tifadela situ link up. Nayo nayo ni kamshu. Show you ni simple. Next day zo mafida asha ripos. Hapo kwa Edgar Obare ndiyo ziko. Ndiyo mana chali yake yako pissed off. Na mechi lisha anza kabla kick off. Lakini Buddha, please not. Msupali ni mada na mastingo. Alinifuwa trao boxa na maribox. Na shindwa ni uchawi ama lizaliwa ivo. Hii Nairobi chunga bibi. Kuna mafisi, makialis, magwiji. No kitoko singi zake baridi. Ni kawaida ni tabia za chichi. Si uongo napenda wasichana. Niko lojo na bibi ni wa Alan. Tuni mori after this ni lawama. Na staki mami skol bana. Tazima simu ndo sipige pige sana. Tazima simu ndo sipige pige sana. Na staki mami skol bana. Tazima simu ndo sipige pige sana. Tazima simu ndo sipige pige sana. Tazima simu ndo sipige pige sana. Na staki mami skol bana. Tazima simu ndo sipige pige sana. Sijai jua kumbe lano ni FBI. Amini ambush kigafla ni si try hide. Lakini nisha panda mbegu sa in case I die. Mini bazenga daddy nita go down in style. Maswali more buti breed ambono mezima line. Noko hapa low drone na nilimi ya wife. Misi amini ati weni morio wa mind. Na leo ni leo na utoki hapa alive. Na tete meka mbele itoka uneza zirai. Na sizi fly sai kwa isi ni ya crime. Asha kikok, asha nipiga bye bye. Wife yake ni manduru aki wika. After trigger kuipress, ndenge kajam. Na mini nani hapo kwa window, sini kajam. Mguni ponye mina toka siaka Johnny Kiran. Mungo santi yacha leo, mini kasome sam. Si uongo napenda wasichana. Niko lojo na bibi ni wa Alan. Tuni mori after this ni lawama. Na staki mami skol bana. Tazima simu ndo sipige pige sana. Tazima simu ndo sipige pige sana. Na